Amina Bele, Amina Bele Bele.
Amnifanyi chochote, tena namshika namchumba, amsemi chochote, nambeba pia. Amnifanyi chochote, huyu ni wangu natamba simuogopi yoyote. Mama Amina Bele, Amina Bele Bele.
Mama Amina Bele, Amina Bele Bele.
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele. Namkumbatia, amnifanyi chochote, tena namshika namchumba, amsemi chochote, nambeba pia. Amnifanyi chochote, huyu ni wangu natamba simuogopi yoyote. Mama Amina Bele, Amina Bele Bele.
Mama Amina Bele, Amina Bele Bele.
Mwacha pite mbele.